You are listening to Cape Town's finest
Danieli ku Babylon analimba ntema na uzanya madamfumu mukayuze mfumuyo mafano sindilambila koma mlungu yekawa moyo naponyedwa nzenjera mikango mulungu nampulu mutsa kamba kochita chokacho chokomela mlungu Shadrach Meshach Abednego analimba ntema na uzanya madamfumu mukayuze mfumuyo mafano sitilambila koma mlungu yekawa moyo naponyedwa nganjo ya moto mulungu napulumutsa kamba kochita chokacho chokomela mlungu chita chokomela mlungu utsapamba na moyo chita chokomela mlungu utsakumudwa chita chokomela mlungu atsakubumbu Sautso, Ugadita, Yokayo, Yogo Melam, Tita Yogo Melam, Uza Bambanamo, Tita Yogo Melam, Suza Kumura, Tita Yogo Melam, Azagumu, Gansautso, Ugadita, Yokayo, Yogo Melam.
Nisanga uyu banjala tulina lechitozo umalela masinda nyengo zatu ya inua uye inusha uta simufusa kukafuna kudalisa baba inu Yehova umandingonda Any conditionally, any conditionally.
Jesus, you love me, love me, love me. Any conditionally, any conditionally. You come to take one. Any conditionally, any conditionally. Nandiswaya, come on, inu, mulinga.
so was a moyo wanga. Inge, nidali la ute, uguru wandu. Mwe, na gozega. Nani wose usamara ini kutubi lakare unzimu wali ena sago na duro unive mbezera ne ama funa ndipa mbane ute uru wanu mwe nagonzeka. My eyes move. Many parts of the same time we are getting.
We'll be right back. Nelly Lenchi, Sajis Kani, Anna Iwala Yehova.
Wakungu ineo kutiko la kudali Kalama kalama gulugo, mukukamba zanza ndelego. Kitutu sa jota jazago, jago chirimaso. Kuwenu zangwa iye mwini, ife kwa tunkumbo ya ngana. Nikula bama jimu, kudaji kuluki. Muzani kumbugile yawe, mukama galowa.
Malawiwanga.com.